Sarakasi mingi mtoto acrobatic, mwendo kubonyeza kitu automatic. Verified girl na mpa mablow tick, so sweet girl na pigia ma heart trick. Ayy, nakula kismati, ayy, nasona kismati, ayy, isona manoti, vile mini goti, sinoma mlinoti. Watoto watoki, hapa misingoki, rudi ukajikoki, sinoma mlinoti. Ayy, mina mama no pee, you know how we do this.
She's so fine. Number one ni kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa.
It's about to be a party. It's about to be a party. I'm about to be your zaddy. I'm about to be your zaddy. You're my kryptonite, Tanzanite. Shorty usinifi chie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you how the future like. You're my kryptonite, Tanzanite. Shorty usinifi chie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you what the future
she's
like.
She's so fine.
Number one ni kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia si. Wanasema kila kitu kwa kiasi, ila wewe mina kula mpaka basi. Walisema mapenzi kitu cha basi, basi minisha nunua hili basi. That's it, classy. Nasty shorty, you knock me down. Wala siku bishana, mikono juu mama sito bishana. Sitaki kuonekana, nifiche juu sitaki patikana. Hey, maradhi yako juu sana, jona mini pate unavuma. Hey, maradhi yako juu sana, mana I mean.
She's so fine. Number one ni kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. She knows.